nitwa Shingiro Nema. Nitwa Shingiro Nema.
Nanjye nitwa Zimurinda Phineas.
Akaba ari umujyanama umba hafi. Hari ikibazo nashakaga kumubaza nk'umujyanama wanjye. Ese amadini ya kera na y'ubu ngubu twakwita nk'amadini y'ibyaduka yaje kubera iki? Yaje ate?
Ukuntu yaje, nanjye sindi mukuru cyane, ariko papa yari umupastori. Ubwo nanjye naramurebaga, nabyirutse mureba murira mu itorero. Habagaho mu gace k'iwacu aho mvuka, habagaho amatorero abiri niyo twari tuzi: itorero ry'abakatolike n'itorero ry'abaprotestanti ariyo Anglican. Hanyuma amadini yaje nyuma aza yiyongera kuri ayo mu gace k'iwacu. Ariko numvaga iwacu ubu ni Gicumbi, ubwo numvaga Kigali hariyo n'andi madini, ariko aho nakuriye yari ayo. Ariko nyuma ayo madini yandi araza, aza afite imbaraga mu buryo bwo guhimbaza, mu buryo bwo gukora imirimo. Ubwo nuko yaje azanwa n'abantu bamwe na bamwe, cyane cyane b'urubyiruko.
Amadini y'ibyaduka nko muri iki gihe hariho amadini menshi y'ibyaduka nka za restoration na za shining, ayo yaje bitewe n'iki?
Ubu amadini mu by'ukuri yaje yiyongera ku yari ahari mu Rwanda mbere y'intambara. Hariho amadini amwe n'amwe, ariko nyuma y'intambara yariyongereye. Ariko birumvikana ko ayo madini yaje akurikije aho abantu bagiye bava. N'ubundi uzi ko mbere abantu bari twari dufite Abanyarwanda mu bihugu bitandukanye. Ubwo iyo babaga bari bafite aho basengeraga amadini babagamo. Ubwo baje mu Rwanda rero nyuma intambara irangiye, birumvikana ko baje bafite n'ayo madini, bagatangira ayo madini aho basengeraga, uburyo basengaga nabo bagatangira gutyo. Ariko ikindi nanone mbona nuko mu by'ukuri nyuma y'intambara no mu ntambara habayemo ibibazo byinshi. Iyo hari ibibazo byinshi rero abantu bagira kwibaza kuki Imana itabibona, uburyo bibaza iby'Imana cyane n'iki. Ugasanga benshi barashakisha ibisubizo by'ibibazo bafite. Gutyo nkaba mbona ni amadini kwiyongera nuko abenshi baba bashakisha bafite inyota yo gushaka Imana, bakajya aha bakumva ntibanyuzwe, bajya muri iri bakumva ntibanyuzwe, bagahitamo gutangira amadini uko babyumva.
Nari mfite ikindi kibazo nko muri iki gihe. Ubona abana benshi b'inzererezi twakwita nka mayibobo, bakunze kwita mayibobo. Ese ikibazo nashaka, ese kera babagaho babitaga se ngo iki?
Ijambo mayibobo banza ryadutse vuba. Kera nkanjye mu gihe twari abana, mu by'ukuri twarabyirutse n'abana twabyirukananye n'ababyeyi, uko twababonaga umwana yabaga ari umwana w'umuryango. cyangwa wa wako gace kose ukumva komunote aho yajya hose umwana akaba ari uwa komunote gutyo nkaba kera ikintu cyo kugira ngo umwana ave mu rugo nticyabagaho ubwo akenshi nk'ubu iyo urebye abana ba mayibobo bajya baba ba mayibobo kubera kubura icyo barya mu rugo kubera kubura ababyeyi kubera kubura ababitaho kera rero umwana ntiyaburaga umwitaho yabaga afite ababyeyi akaba afite icyarya n'udafite umubyeyi akaba afite abavandimwe abatafite abavandimwe akaba afite abaturanyi ubwo abo baturanyi rero umwana akaba ari uw'umuryango akitabwaho na bose akagirwa inama n'umuntu mukuru wese gutyo umwana akaba yumva ari mu muryango kandi yitaweho mu muryango gutyo nakenere kumva ngo ajye hanze nakenere kumva ko yavuze icyo arya ngo bibe byatuma agenda ngo ave mu rugo nkumva rero mu by'ukuri nta bamayibobo babagaho ababagaho wenda bitaga abantu basabiriza kubera ubumuga runaka ariko nabo kubera ko babaga badafite imiryango ibitaho n'icyo ntabwo rero bamayibobo babagaho aho mbiboneye n'ubu nibwo mbona bamayibobo benshi mu mihanda no mu mijyi
aho ngaho na kubazaho ikindi kibazo yenda kera urabona ko hari habagaho ugenda nko muri iki gihe abakobwa benshi bakunze gutwara amata ese kera ntibayatwaraga yenda twava yenda ko nabo bari abomanzi sinzi ukuntu ubwo twavuga yenda bari nk'ibyomanzi ngo ntibabagaho bagatwara amata
kera mu by'ukuri babagaho ariko atari benshi impamvu rero ni uko yabaga ari umwe muri benshi wenda yatwara inda ubundi bavugaga ngo ni ukujya kumuroha bakamuta mu ruzi ibyo rero bigatuma n'abandi batinya wenda ibihano batinya ko mu by'ukuri gutwara inda byagiraga ingaruka kuri uwo mwana ariko cyane cyane n'ubundi bamurohaga bavuga ko ari kubera ko yabagashebeje umuryango ubwo ni ukuvuga ngo kuva mbere kuva umwana avuka kuva abaye umwangavu yagombaga kurerwa yagombaga guhabwa disipuline n'ababyeyi na ba nyirasenge n'abandi bantu bose bakuru ku buryo yabaga afite mbese inyigisho zose zihagije gutwara amada bikaba bitari ikintu kiriho ngo usanga abakobwa benshi batwara amada
muri iki gihe abantu bakuru bakunze kuvuga ngo urubyiruko rw'iki gihe rwataye umuco ese umuco wa kera n'uw'iki gihe bitaniye
umuco wa kera ni ukuvuga wari umuco nyarwanda utavangiye kubera ko u Rwanda rwari urw'abanyarwanda rwari abantu bafite uburyo imyitwarire imivugire bakaba bafite uburyo babayeho ariko iyo bavuga ngo imyitwarire y'iki gihe nuko n'ubundi habayeho kugendererwa n'abantu nkeka ko kugendererwa n'abantu benshi abazungu n'abandi bantu baturutse hirya bagenda bazana imico yindi ugasanga n'urubyiruko rurigiraho rufata imico rureba uko abandi bariho uko abantu bitwaye buryo bagakopera noneho mu gukopera kwabo nibamenye kubihuza n'umuco wabo basanzwe bafite ngo babihuze bashungure barebe icyiza barebe ni n'ikibi cyiza bagifate bakigendemo neza mu buryo bwa bujyanye n'umuco wa Kinyarwanda ugasanga rero barafata iby'ahandi bakibagirwa ibyabo nibyo mpamvu usanga bavuga ngo umuco w'iki gihe utandukanye n'uwa kera
mu rwego wenda rwo kugira ngo nunganire uyu musore watangiye nyine yibaza ikibazo cyerekeranye n'inzaduka z'amadini mashya nibyo kandi koko ko wagize umugisha wo kuzana uyu mubyeyi wawe ukuze kugira ngo ube wasobanukirwa uko ayo madini y'inzaduka yaje cyangwa se yadutse none sinzi igitekerezo wenda gikuru wumva wifuza kugira ngo umare ushire inyota niba ari waje watekereje ko wenda ushaka kumubaza cyane ku ntego y'amadini wenda ukaba wongeye kumubaza uti ese umuco w'iki gihe n'uwatambutse umuntu yabihuza ate wenda n'amadini mbese ubwo ndi kugira ngo intego nkuru y'inyota y'icyo wifuza kubaza umubyeyi wenda ibe ikumaza inyota iba ufite intego nsobanukiwe iby'amadini ndabisobanukiwe rwose nubwo ari umubyeyi ni n'umukozi w'imana ni umupasitori azi byinshi kugira ngo inyota mbese ufite ibyerekeranye n'amadini ishire wenda nubwo ari mukuru afite intego nyinshi yakuganirizaho ariko cyane cyane ugume mu ntego cyane ufitiye inyota
intego nari ifite inyota ni nyinshi zitandukanye nari kuvuga ariko ibijyanye n'ayo madini y'ibyaduka byo nabyumvise nabisobanukiwe ariko n'amadini y'iki gihe ukurikije n'aya kera ubona ko naho basa nk'aho batayeho umuco mu madini yenda kera baravugaga ngo ntago ushobora kujya mu rusengero yenda wambaye ipantaro yenda uri nk'umudamu nk'icyo kintu cyane cyane hari nk'amadini amwe n'amwe nko muri ADEPR yenda yo ni imyemerere yabo ngo ntushobora kujya mu rusengero utambaye igitambaro yenda n'andi madini yenda n'ayacu turimo naho niko byari bimeze yenda mbere ugasanga yenda nk'iki gihe umuntu ajya mu rusengero uko abonye kose banamutelefona agasohoka akitaba telefone kandi iyo uri umuntu uri mu rusengero nta nubwo uba uri kuganira n'imana nta nubwo wemereye aho uba uri kuyideranja nkabona naho mbona amadini naho asa nk'aho yataye umuco nubwo ari ukuvuga ngo ni iterambere twagezemo mbona harimo guta umuco
birumvikana ibyo uvuze nibyo amatorero cyangwa idini ubundi rigira disipurine ariko cyane cyane bikajyana no kubaha imana ukubaha icyo ijambo ry'imana rivuga ukubaha icyo itorero ryawe gahunda riba ryashyizeho ariko cyane cyane kubaha imana iyo mu by'ukuri hariho guta umuco ya ndangagaciro yo kubaha ubwo niyo iba idahari niba umuntu agiye mu rusengero ugasanga aritaba telefone ntabwo ari kubaha imana niba umuntu agiye ahantu iby'imyambarire byo ni iki byo ni ibijyanye n'umuco n'iterambere mu by'ukuri n'imico tugenda tuvana ahandi kimwe n'iterambere ukabona akenshi na kenshi hari uwo kuvuga ngo ese umwenda cyangwa umwambaro umuntu yambaye n'imyemerere ye bihuriye he bigatuma cyane umuntu areba mu kwemera kuko imyambarire iyo ni discipline ariko icyangombwa nuko nge ukumbyumva nuko umuntu aha imana agaciro aho guha imyenda agaciro yambaye wenda amen guha agaciro imyenda tuvuge nk'ubugiye mu rusengero wenda wambaye agapantaro kagezweho tugiye gusenga intego yawe akabugiye kwerekana ko wambaye neza ubwo ntabwo ari ukubaha imana ubwo ugiye kwerekana ipantaro icyangombwa rero ni umutima ukunze umutima wizera niki hanyuma hakabamo no kubaha imana
kubaza ku bindi noneho bitajyanye na n'ibya amadini
gusa icyo washaka kubaza wambaza
urana muri iki gihe hari abana benshi bibana bitunze basa nk'aho ari bo bakuru b'umuryango ese kera abo bantu babagaho niba barabagaho se hari uburyo babonaga ubufasha yenda bitandukanye n'ubu ubu ngubu hari igihe akenshi abana bibana bakunze barimenya akenshi barimenya nta muntu waba bagira ukunze kubegera ngo abafashe yaba mu bitekerezo haba mu bijyanye n'imibereho ese kera naho mene nk'abo bantu babagaho
nkuko natangiye nkubwira umwana yabaga ari umwana w'umuryango ni ukuvuga iyo yabaga ari ku musozi umusozi buri muntu mukuru wese yabaga afite uburenganzira kuri uwo mwana amureba nk'umwana we rero ibi byo by'abana kwirera byaje bije vuba cyane kubera ibibazo twanyuzemo gutyo aho ugasanga abana nta babyeyi bafite barirera bakuriye imiryango bafite barumuna babo ibyo bijyanye n'ibihe twanyuzemo ariko kera hari uko byashoboraga kubaho ababyeyi bombi bakagenda bagapfa ariko ibyo nk'uko nakubwiye umwana yabaga afite ba se wabo yabaga afite abaturanyi abo bose bakaba babareba bakaba basigasira mbese bakabana nabo bakabitaho ndetse rimwe na rimwe ugasanga babavanye iyo babaga babona ko abana bakiri bato bagikenewe kurerwa bakabashyira muri famiye bakabarera kugeza igihe bazubakira ingo zabo gutyo bakabona kwibana ariko nta mwana wireraga ubundi yagiraga abantu bakuru bamurera gutyo akageza igihe akuriya kubakurwe akagera igihe ageze mbese cyo kwirera ari mukuru atari umwana wo ukubwirwa utazi ikibi n'ikiza
hari ikindi kibazo afite muri iki gihe cyane cyane mu mashuri abana bakunze kugira ibibazo by'ihahamuka ariko ugasanga abenshi bari guhahamuka barahamuka baravutse nyuma y'iyo ntambara ese abo biterwa n'iki kugira ngo abo bana bavutse nyuma y'intambara intambara yabaye ntibayibonye yenda bashaka kuba babyumva ku maradiyo gutyo cyangwa bajya kureba ku aho bibukira kuma memoire ya bakabibona ariko ntago baratuye muri iyo ntambara ngo babimenye se biterwa n'iki kugira ngo bahahamuke kandi bataciye mu ntambara batarayibonye
icyo kibazo koko umwana ashobora guhamuka kubera ibyo yumva ibyo areba nyuma nawe bikamwinjira bikamutera ubwoba uzi nawe bishobora kuba byarakubayeho umuntu kukubwira inkuru nijoro ukayirota kandi guteye ubwoba cyangwa se umuntu kumva inkuru mbi ibabaje igize gute hanyuma ukumva nijoro biragarutse urabitekerezaho cyane rero kuba abana batabaye mu ntambara bavutse nyuma y'intambara ukabona barahamuka nta gitangaza kirimo nuko babona bumva bakabona n'ibyabaye bakabwirwa n'ibyabaye gutyo bafite na bagenzi babo ni kuvuga nawe kumva ibyo bavuga byabaye nawe bimujyamo akumva ni ibintu by'amarorerwa ibintu by'amahano gutyo nawe bikamutera kumva abitekereza cyane akumva ati bimbayeho byagenda gute gutyo akumva muri warabitinye yabitinya rero kubera ko mu by'ukuri afite bagenzi be abo yigana n'iki akabona wenda mugenzi we wabaye muri ibyo bibazo arahahamutse nawe bimutera kwibaza ati none nanjye byambaho noneho agasa n'uwishyize mu kimbo cye agasa n'ujyanye nawe gutyo akumva nawe birashobotse ko yumva ataye umutwe yumva agize ahamuka y'ibyo yumvise byabayeho by'amahano
umwana none uhahamuka nkuko bigenda gutyo ibyo ashobora kuzabireka kugira ngo bishobora kurangira ntazongere guhahamuka
guhahamuka ni ikintu gishobora gukira kuko ngomba kureba impamvu yo guhahamuka ni iyihe impamvu yo guhahamuka ni ibintu by'amahano byabaye nuko arahamuka kubera gutinya ibishobora kubaho bisa n'ibyabaye iyo umuhaye icyizere iyo umuhaye urukundo iyo umweretse urukundo ukamuha icyizere akagira bishobora gukira ukamwereka ko ibyo bitazongera ibyo akunzwe ukamwereka urukundo ukanamwigisha ibyo bishobora kurangira
muri iki gihe hari ibintu bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge yenda kwiyunga ese kera ntaba yenda hashobora kuba harabaye intambara yenda nk'ijya kumera nk'iyabaye muri 1994 yenda nk'abantu bakicana yenda wamenye uwakwiciye byabagaho cyangwa ukaroga nk'umuntu yenda ukamenya umuntu yenda wakuroze ukamumenya habagaho ukuntu yenda mwahura mukiyunga yenda nko muri iki gihe yenda biriho abantu bariyunga wawe arituye umuntu mugahura mukiyunga mugakomeza mu buzima busanzwe se kera byabayeho
kera rwose byabagaho ibyitwaga ujya wumva abantu bagiranaga ibibazo bagakorerana wenda ibintu bitabaho umwaka akaba yahemukira umwe ugize umuryango runaka ubwo uwo muryango w'umuntu wahemukiye undi muryango akitwa inzigo akabaho ariko byamarwaga n'iki y'abantu babaga baraho habaga hari nk'abantu nko ku musozi bakaba ba binararibonye bagahamagara batari kwaba bantu bashobora dushobora kubunga bakabahamagara bakabashyira hasi bakicara bakavuga ikibazo gutyo ugasanga basanga hari uwahemukiye undi ubwo bakagira ibyo bamuca kera hari uko havuga bati bamuciye inzoga ntundakanzana inzoga wenda bagasangira gutyo ugasanga barongeye bariyunga ibyo bikavaho bakongera bagasabana bakaba bamwe.